in my eye,
aye,
aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, sifa kwanza nikipenda sisubi mbiri mshamba mapenzi boya kweni mpaka kajara najua we mama utani wama na mdogo mdogo tantwaro nichinje mie na unavochezo tantwaro bado ya tosha ongeza mpaka uone sijitambui ni sau baba na mamote si wajui jamani paura utaniwa ma uwe mamote ntoro nichinje mie na unavochezo tantoro jamani mie miso mshamba mapenzi kugombania mapenzi siwezi yani mie mindo mjinga kupenda nikisha penda waboya kishenzi uwe unamjua na kamage unamjua jangala kisha leo unamjua kojamani unamjua na side kisongo unamjua wanangu wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi wabishu wanachanja kadi wanachanja kadi, wanachanja kadi. Basi twende kidimbwe tuka enjoy. Ona ngu tuka enjoy. Na twende kidimbwe tuka enjoy. Ona ngu tuka enjoy. Na twende kidimbwe tuka enjoy. Ona ngu tuka enjoy. Jamani yo, na ndemla unapigia pigia si usubi. Mpaka simu ya jibu sio nidi miuno feni imenizidia kidimbwi mtani wanye na mdogo mdogo mtantoro nichinje mie na unavonyonga utantoro jamani leo ndo leo leo tunacheza mpaka asubuhi mama leo tunaruka mpaka asubuhi jamani leo tunacheza mpaka asubuhi mama leo tunaruka mpaka asubuhi jamani oh wakari mama
wana ukali gani kama simba
wakari nye
wana ukali gani kama
jamani oh wakari mama we
wana ukali gani kama simba
sindo wakari nye
wana ukali gani kama simba
aleluya
amen
aleluya wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi wabishu wanachanja kadi wanachanja kadi wanachanja kadi basi twende kidimbwe tuka enjoy ona ngu tuka enjoy na twende kidimbwe tuka enjoy ona ngu tuka enjoy na twende kidimbwe tuka enjoy ona ngu tuka enjoy madada maslay queen wache me wakinodoni waila wanangu kiomboi mwana nyama kigogombaga wana kama die masharabu rashida wanja nana mapos mjikesho wanangu kwere kwa gen haruna nionzima naji shabara HD nanemla Media, 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 media. And yo, Kenny,
I'm
going with you, OG. And yo, Kenny,
I'm
going with you, OG. G.